Zangu, pasture za kijani, ndio ilikuwa chanzo, nilikupenda sana,
na kupenda pia sasa.
Maisha smooth kasura yako,
masaka.
Ulisha julisha dada, ukajulisha kaka, kwamba uyu kaka, yu kutaka. Na ulinikubalia, nichukue hii kazi, regrets ni za milele, woga ni za wakati. Na hadi meno imeoza mdomoni,
itolewe,
mdomo itazidi kuchiu na
wasi wasi.
In case taxi ni wache, ntakuja na basi. Usini sao mrembo, nikonjani safari.
Wangi berna, tene ni beonate, siana ni beonate.
Aneyo, baby girl, aneyo. Aneyo, baby girl, aneyo. Kikui will koda,
kikui
kikichoni yokoda,
kikichoni yokoda.
Kikui will koda,
kikui will koda,
kikichoni yokoda,
kikichoni yokoda.
Aneyo.
Jioni ishafika ni wewe nafikiria. Najua umenimiss, simu yangu imekuwa ikilia. Hata mwindia ni kazi aje,
mimi siko na
na nimekupa ya zawadi.
I know you will like.
Haujapunguza kuwa mrembo, unaongeza tu. Ungekuwa bei ya duka, ungeenda juu. Na hiyo SMS nimeipata na like hiyo barua. Umepika rich one bell, pia usuka. Natamani ni kuone kama movie. Mapenzi yetu strong bado tangu juzi. Vile na karibia kejani, roho inagonga. Baby siwezi ngoja kukuona.
Baby beona, wangi berna, sena ni beona tete. Oh
baby, baby girl, aneyo.
Ya warita rita,
aneyo. Baby girl, aneyo.
Era leo
kuroda
meyo.
Kikichuni yonkoda,
baby,
kikuchuni yonkoda, kikuchuni yonkoda.
Oh baby,
aneyo, baby girl, aneyo. Aneyo,
oh baby
girl, aneyo.
Kikuchuni
yonkoda, kikuchuni yonkoda, kikuchuni yonkoda.
Nyama,
kikuchuni yonkoda,
oh berana.
Hey,
hey, Iberna ya.
Sawa.
Aseda nyakwaru maroko.
Apoyo nyaseme.
Teramos, teramos,
dogo.
Teramos,
dogo.
Teramos,
dogo.
Teramos,
dogo.
Teramos,
dogo.
Teramos, 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 terera te te teramos, terera te te teramos, teramos, teramos.
Yes. Uh huh. Yeah, this is Rabbit. Uh huh. Ah, the award show, Naijua. Uh huh. Eh, yeah, nice. Category gani? Two categories. Nice. Eh. Yeah. Oh, you also want me to perform? Eh, yeah, asante sana. Okay, let me check my schedule and then I'll get back to you. But I think that day I'm free. Ah, asante sana. I'm excited sana. Yeah. Cheers. Aku. Nice afternoon. Yosemesikia wanze nominations, Joshua. Kali. Ni kategori ina. Ile.